Mizi Baza Koko na Mwamboka. Yo boy Yami Shoki aka Daddy Levo Reza Manakona.
Nenili niwena nenikupanga kono nosawani zene niyeza kwena mama oto nisiyeze nifumana ya nirata nanu kwela kaumfela zeni wata kwela seukumbo wata kutisa mifirifiri nilukulate kono wena neulate basiri neba 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 kie na baki waka.
Salimani ya savoni chini kimuli mufela ona fakamben familiani neni vona inge kuligelo nifumani kantikis chimbula vashimani neni kufileli latona ape kaputala neni ezalika kusina kukatala koni siyo ape wena nevaswala faani fita ni matamu milomo wa menyula zese uto kwa tuwale kimi fili fili wae uvata kushupa pilune ufile vasili vavo wena niwe na nemuli ani na mali vatifase ni ezala keni pepa ni kasali
so, neba neba
neba
neba kie na paki waka
oh young shoki
neba neba
maila na kubona
nali wona ka ufela neba
you never go down
oto nisiye senifumana ya nilata nani kwela ka ufela Kwelese ukumbo wata kutisa mifirifiri Nelukulate kono wena neulate basiri Neba, neba Neba kie na baki waka Neba, neba Nali wona kaufela neba
Kukutisa nana niwena na utwa kunye mbunya za kucharika zilu tazize awa zeonya Newipanga mishapunisa usiminya Fase mulu upula kakuli keminya Kukusia mani nipangile ande Vatufa kambe vali upumule ande Miyoko ya kano usaivoni ya naivona vela ki
Neba
Unakuna nentoli rilato nifefela onayo
Neba
Saku waya waya faru maturu lavu nigo
Neba
Aneva kushimbanga ene ni chumbulanga naneli
Neba
Kula tali ule kanti mulimu nifile
Neba
Mami levo na kubona
Neba Nenili niwe Sawani, zene niyeza kwena mama Oto nisiyeze nifumana ya nilata Nanu kwela kaumfela zeni wata Kwela seukumbo wata kutisa mifirifiri Nelukulate kono wena neulate basiri Neba, neba Neba kie na baki waka Neba, neba Nali wona kaumfela neba
Sivaza kondie mwamboka Koku na kubona
Yo boy daddy level
Venatico Miss J my young bro Sparks mining Ochi zonda Mwana tepo
Maila na kubona
Shuka daddy na kubona
Never go down
Mwe mfumo King J
Eyo filo
Gokai
Five
Venashokile
Fana mipia
YR4
Haufa na kubona
King Excel Managers
Downloaded from Westside Music Blog.biz